Nice to kiss, baby.
Zenwa.com.
Woo! Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samundo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
This rappers wanna talk about to ila mina wawes hata kukompare, yeah. Na rap hits na dozi na zota mbaun air, you. King juu ya chendu la Jordan Airs. Likiwasha moto kikisha na gwena kuchochea. Cause I've been killing rappers kama nyinyi. Na sio peki yako labda ujene zako temanini. Mana mi peki yangu kama rappers mia na nyinyi stini. So yeah na rappers wata mbao na bifu na mimi. It's funny who was chikangi na dui vitani. Mina shitani kisikia bita na nipanda kichwani. Na mama zako siku soto na data na funny. Wata chena ila kupendwa na majimama do sithani. Na nata utamtaka na domana watoto wana data. Jisikene na nata swadakta na nyumbani kwa lani utanipata. Ukinikata unachisi ya mambata. Sia wagari ya zinguot na mfato. Uchafu waga na utamu wa bato. Lichukita kando na kipata sasa. Bitch, sayonara,
yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samundo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni, hey. Mima mbabasha haya kenge mchicha nifateni. Geto jipepe kofyo rumide hakuna feni. Nacheka na masnichi utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni peburesi nunui nui. Viva ni boy Mr. Big Name Chui Chui. Mziki shula ototo alikimbia umande. Sasa unashindanisha pilau na makande. Nenda kawange la bado utakaa upande. Naitwa Chui toko safi kwenye ukoo wa mzee Nyange,
yeah. Maboya wanateta kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka mifuko imecheka. Samundo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
It's the voice of the tiger man, Chui. V funny boy, Lunya was popping. Everybody know.